waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
s b s waxay ku dhawaaqday isbeddel lagu sameynaya adeegyada raadiyaha oo looga dan leeyahay in si fiican loo buuxiyo baahiyaha dhaqamada kala duwan ee austreeliya ayna ka turjunto bulshooyinka kala duwan ee dalka oo sii kordhaya. Tirakoobkii u dambeeyey ayaa muujinaya in ku dhowaad 5 milyan oo qof ay guriga uga hadlaan luqad aan ingiliish ahayn. Dib u eegidda adeega idaacadda s b s ayaa ku xisaabtantay natiijadii tirakoobkii u dambeysay iyo habka idaacadaha ay dhegaystayaasha u dhegaystaan. Waxaa xisaabta sidoo kale lagu daray inta ay la eg yihiin dadka ku hadla luqadaha kala duwan, inta uu la eg yahay af ingiliishka ay dadkaasi ku hadlaan, iyo waqtiyada ama waqtiga austreeliya ay soo galeen ama yimaadeen, da'dooda, dakhliga soo gala. Dhammaan arrimahaas oo dhan ayaa la fiiriyey si go'aan looga gaaro cidda xaqa u leh inay idaacadda waqti laga siiyo iyo in kale. Faquuq ama cunsuriyad ama dhaleecayn gaar u haysata bulshooyinka qaarkood ayaa sidoo kale xisaabta lagu daray. Dib u eegidda cusub ayaa waxaa ka dhashay in 7 af oo cusub lagu soo kordhiyo adeegyada ama luqadaha ka baxa idaacadda s b s, waxaana ka mid a afafkaasi telugu oo india looga hadlo, karen tibetan iyo hakachin oo china iyo tibet looga hadlo, iyo rohinga oo ay ku hadlaan dadka barmiiska ee muslimiinta, mongolian oo iyaguna mongolia looga hadlo, krundi ama rundi sidoo kale loo yaqaano oo afrika gaar ahaan burundi iyo ruwanda looga hadlo. Dhammaan luqadaha cusub ayaa ku bixi doonaa dhanka digitaalka ama waxa podcastiga loo yaqaano oo macnaheedu yahay in laga dhagaysan karo websiteka s b s ta iyo radio app s b s radio appka loo yaqaano. Agaasimaha waaxda luqadaha ee s b s mandy wiks ayaa sheegtay inay laga maarmaan tahay in idaacadda s b s ay ka turjunto austreeliyada maanta.
As part of the review, we're really excited we'll be adding 7 new languages to our radio services. One of those languages is a language called Telugu.
Iyadoo qayb ka ahayd dib u eegidda, waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu adeegeena idaacadda ku soo kordhino 7 luqadood oo cusub. Mid ka mid a luqadahaas waa Telugu oo ah mid India looga hadlo, waxaana runtii ku hadlaa 74 milyan oo India degan. Marka waanu ku faraxsannahay inaanu ku darno adeegeena. Waa jaaliyad dhallinyar in ka badan 74% da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 54. Marka aad ayaanu u soo dhoweynaynaa inaanu adeegsiino oo aanu ka caawino inay la qabsadaan nolosha dalkan ay ku cusub yihiin. s b s ayaa intaa hawsha dib u eegidda lagu jiray heshay 600 oo qoraallo ah oo kala matalayay 85 luqadood oo kala duwan intii lagu jiray wadatashigaasi bilihii u dhexeeyey Noofeembar ilaa Diseembar sanadkii lasoo dhaafay. Nidaamkaas wadatashiga ayaa siiyey fursad shaqhsiyaadka iyo ururadu inay fikradahooda ka dhiibtaan shuruudaha lasoo jeediyey in lagu xiri doono xulidda luqadaha. Shuruudaha ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa in luqaddu ay ka mid tahay luqadaha waaweyn oo ay ku hadlaan ugu yaraan 25 kun oo qof oo Australia degan. Waxaase sidoo kale jiray shuruud kale oo ahayd luqadaha qaba ama bulshooyinka qaba baahi weyn oo dadka ku hadla ugu yaraan ay yihiin 1,000 qof, lana eego luqadda ingiliishka sida ay ugu hadlaan iyo hadba si waqtiga dhow ee ay Australia soo galeen, da'da bulshadaasi, iyo weliba dakhliga soo gala ama xagga dhaqaalaha. S b s ayaa sidoo kale ka fikirtay bulshooyin kale oo waaweyn oo baahidoodu weyn yihiin laakiin aan soo buuxin shuruudahaasi kale. Arrimaha kale ee tirada lagu daray waxaa ka mid ahaa in jaaliyadahaasi faquuq ama cunsuriyad ku salaysan midab diin halka qofku ka soo jeeda ay la kulmaan. Iyadoo lagu salaynayo shuruudahaas, waxaa s b s laga joojiyey 12 luqadood oo hore uga bixi jiray, waxaana ka mid a luqadahaasi Canada, Tongan, Norwegian, Cook Island, Maori, Fijian, Swedish iyo African program oo ahaa barnaamij luqadda afka ingiriiska ku baxaa balse loogu talagalay jaaliyadda afrikaanka ee dalkan degan. Lithuanian, Malay, Latvian, Danish iyo Moari oo liiska hore ugu jiray balse aan baryahan 12-kii biloodda u dambeysay lasii daynayn sababa awgeed ayaa sidoo kale laga joojinayaa inay idaacadda ka baxaan. s b s world news oo ahayd idaacadda afka ingiliishka ku hadasha ayaa gebi ahaanba hadda wixii ka dambeeya laga sii dayn doonaa oo keliya dhanka digitaalka iyo podcastiga, iyadoo sabtidii axadda raadiyaha markaasi aan laga maqli doonin. Waa s b s world newska af ingiliishka ah. Mandy wiks oo ah madaxa waaxda luqadaha ee s b s ta ayaa sheegtay inay dhib joogta ku tahay s b s ta inay hadba hubiso in s b s ay marka kasta bixiso aqbaar saxa oo ballaaran oo dad saxa gaaraysa.
So one of the challenges, I guess, about Australia changing so rapidly over the last 5 years is that some communities are no longer...
Marka mid kamid ah caqabadahaas waxay ila tahay inay yihiin in Australia ay si xawliye isu beddeshay shantii sano ee u dambeysay oo bulshooyinka qaar aysan sidii hore u badnayn marka loo eego kuwa kale waana laga dulbooday oo laga tirabatay. Markaan shuruudaha fiirinayna nasiib darro luqado ayaan ka soo bixin shuruudihii sanadkan 2017-ka marka luqadahaas waanu joojinay dhammaadka sanadkan. Madaxa dalada golayaasha jaaliyadaha jinsiyadda Joe Kibuto ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in SBS ay markasta wacyiga la socoto si ay sida ugu fiican adeegooda u gaarsiiso bulshooyinka.
Look, I think that it is fundamental, you know, for the SBS to ensure that it continues to remain relevant.
Waxay ila tahay waa arrin muhiim oo SBS inay hubiso inay sii ahaato mid mar walba ku haboon dhaqamada kala duwan ee Australia oo isbedelaysa markay noqoto dadka cusub ee dalka soo galaya iyo kuwa waqtiga dheer joogayba. Sidoo kale waxaa isbedel lagu sameeyay waqtiyada ay soo galaan luqadaha qaarkood. Afafka Turkiga iyo Kroweshiyaanka oo awal bixi jiray 5 saacadood asbuucii ayaa min 4 hadda laga dhigay oo hal saacadood laga jaray, halka afka Jarmalka oo 7 saacadood asbuucii bixi jiray wixii hadda ka dambeeya 5 saacadood lagu soo reebay. Barnaamijyada Hungarian, Bosnian iyo Albanian ayaa sidoo kale lagu reebay min 1 saac oo keliya asbuucii. Saacadaha ay baxaan barnaamijyada Dari, Dinka, Khmer, Maltese, Nepali, Pashto iyo Tigrinya ayaa wax laga bedelay. Mandy Vicks ayaa sheegtay in SBS ay ka go'an tahay inay si joogta dib ugu fiiriso waxna uga bedesho adeegyadeeda 5 sanaba mar iyadoo la eegayo hadba natiijada tirakoobka.
The reason we exist is really about talking to communities and migrants about life in Australia, about the community in which they now live. And so this is constantly changing and there are new
sababta aan u jirno ayaaba runtii ah inaannu kala hadalno jaaliyadaha iyo soo galootiga nolosha Australia iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin. Hadda waa mid si joogta ah isu beddelaysa. Waxaa jira bulshooyin cusub oo dalka soo gala oo u baahan adeegeena si ay u fahmaan nidaamka waddankan u shaqeeyo, ayna u fahmaan qayimka Australia oo lana qabsadaan nolosha dalkan cusub ee ay soo galeen. Idaacadda SBS ayaa weli ah warbaahinta luqadaha ugu badan ka baxaan adduunka oo dhan marka loo eego, iyadoo ay ka baxayaan isbeddelkan kadib 68 luqadood. Isbeddeladan cusub ee lagu dhawaaqay ayaa dhaqan geli doona bisha Noofeembar 2020-keeda.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.